Ngoti ya kujushanyo chama kumnyabili nakani. Hashize igihe kirekire n'imyaka myinshi Eliya na Elisa baravuye ku isi nyuma nibwo umwana w'Imana umukiza Yesu Kristo yaje. Icyamuzanye ni ukugira ngo atwereke inzira igana Uwiteka. Umunsi umwe Yesu Kristo ajyana abigishwa be batatu Petero, Yakobo na Yohana bajya ku musozi gusenga. Abigishwa be bajya igihe bararuha batangira gutura ibishyito. Nuko bakangutse ngo bajye kubona babona Mose na Eliya ngo arimo kuganira na Yesu Kristo. Bavugaga ku by'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nuko benda kwikubura ngo basubireyo Mose na Eliya, nyuma Petero abwira Yesu Kristo ati ni byiza yaba twagumaga. Ati reka twubake amahema atatu, rimwe ribi ryawe, irindi ribi rya Mose, irindi ribi rya Eliya. Ngo muri uwo mwanya haza igicu gitwikira uwo musozi aho bari bari, hanyuma havamo ijwi rirangurura riravuga riti uyu niwe mwana wanjye uwo nishimiye. Nuko ngo bajye kubonabona basigaranye na Yesu wenyine. Bene Data rero ari abahanuzi, hari n'Imana ishobora byose, batwereka neza yuko Yesu yaje gupfira buri umwe wese. Yapfuye ku musaraba ari igitambo cy'ibyaha byacu. Yarazutse kugira ngo tubone ubugingo budashira.
Ubwo se wowe ufite ubugingo budashira?
Niba se mugenzi wanjye utari wamenya inzira y'agakiza, wakubisa amavi ugasenga Uwiteka akakwiyereka. Ihane were ku Uwiteka yuko uri umunyabyaha. Bibiliya itubwira neza yuko ngo buri wese yacumuye. Ubwo rero tukaba dukeneye Yesu Kristo kugira ngo atubabarire ibyaha byacu. Dukwiye kumushimira kubwo igitambo yatanze akamena amaraso ye kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Kandi dukwiye kumwubaha no kumukurikira tukamenya yuko ari umukiza wacu. Mwene Data rero umenye yuko bucya bucyana yandi, umenye yuko ubugingo bwawe bufite ahandi bugomba kujya heza. Maze rero uyu munsi utega amatwi wihe Imana yawe ubugingo budashira bukuzeho.